Bell City, what it do? What it do? This your boy business. Yeah, me sit back, kwa corner business, me lay low. Yeah, me bongo na icheki na na enjoy show. Akuna jipya yale yale, yo it's funny though. Wano hit wale wale, not anymore. He gave me na chosha babako. He gave me yani fool me soto. Gave me mejawa na utoto. Bongo flavor ni nyoko, I was shocked niliposikia amequit Vanessa. Usone twasanii wana speed
kuhusu pesa.
Walotangulia wengi so legend
na watesa.
Michosho tangu mwanzo, yeah we know it.
Hapo sasa
lawama pewe nani unadhani? Wenye vipaji kweli hawapewi thamani. Wano hit na kubeng ni vituko duniani. Na bado tunahoji heti hakuna ushindani. Sijui ameturoga nani, tulimkosea nini? Ukweli ndo kitu wadau wanachukia. Wakiona wabonga facts bas watakuzushia. Ni stress na madawa tu watakupakazia. Ukose vyote uwe broke mradi kukuharibia.
Fame za michongo zinauzwa kavitumbua. Wadau wameja vinyongo ta kikono na tusua. Ukishine tu kidogo kwenye mfumo na kutoa squeeze kali sio kipaji ukiwa na promo. Weleta tu weledi nzako na kati ya presenter donge nono. Mziki mbaya ndo unaosikika imekuwa nomo. Na mbaya wasanii tunasifika kwa kutokuwa na msimamo. 60% mdananda cheki venye wanajikomba kwa wadosi. Wanajipendekeza kwa mabosi. Shine bongo legend anakosa doya msosi. Ndo kwanza namcheka navyochapwa najua lochosi. Music industry mejama showbiz kabongo movie. Squeezy bongo is not about your music. It's part about your private life. Kila unapokoji, kila unapokoji lazima kuwe na maswali ya kipuzi. Ukiuliza kwa nini wanakujibe sindwa bongo anachopenda. Vituko vya morapa mbona vijazaa matunda. Damn homie, but I ain't put no blame on him. Twasamee minadhani ya ulawama tungena.
Nikisema niete mziki, family na mtegemea. Na mziki bila kiki, gomari jasogea na pata tabu. Hii hali waga inanipaga dhabu. Ushetani tunkeme. Gadhabu, gadhabu. Kipaji changu na mbu ya makavu. Tagi ubavu, machavu. Yemi ya baba ni kaka mbavu.
Yeah, kutubu ndo kanuni number one. Usipotubu juo utawekwa kapuni. Kuhusu hili nano kubishana nami. Bongo flavor na ijua nje ndani kipaji chako. Fimbo yako we karibu bongo. Mapicha picha siku tishe zote longo longo. Ainago shemeji mulize hata mani fongo. Unafikitele mixo chawi ndo game ya kibongo.
Mr. Underground nadhani umenipata. Ukiona nanyolewa jua wafuata. Jambo moja ya maneno siacheshika. Aya maneno tiba we utaponyeka.
Vitendo dhidi ya woga babu ndo mafanikio. Pigania haki yako so utoke mbio. Japo kidai haki yako utaonekana sio. Watasema unavimba unaringa ili mradi ndio. System na yo corrupt it's all about the money yo. Album soon tu ina drop mpaka tafutani yo. Hakuna umoja uliopo labda moja jina. Na wasanii wanatambua japo hawezi sema. Na kama ni mti basi wadau bado wameshika shina. Divide and rule eto ubishi ngoma wanazima. Nasoma fixo kadhani mi nachonga ngenga. Bila ubishi game ya bongo mbele wezi songa. Uliza kaka zetu wote walo to inspire. Na ni wachache watajibu wengi watabwaya. I'm on fire.
Nikisema niete mziki, family na mtegemea. Na mziki bila kiki, gomari jasogea na pata tabu. Hii hali waga inanipaga dhabu. Ushetani tunkeme. Gadhabu, gadhabu. Kipaji changu na mbu ya makavu. Tagi ubavu, machavu.
I press music, baby.